murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ikaze mwese kuri radio yanyu, ndabaramukije kandi aho muri hose. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, turaza gusubiza amaso inyuma turebe bimwe mu byabashije kugerwaho mu rwego rw'ubuzima. Uyu munsi rero turaza guhera mu Rwanda, ubutaha tuzakomereze mu Burundi. Muri isanga kuri radio yanyu. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri isanga nshuti kuri radio ijwi rya Amerika. Nkuko nari mbivuze mu kanya, uyu munsi turasubiza amaso inyuma turebe intambwe yatewe mu rwego rw'ubuvuzi, mu rwego rw'ubuzima, bimwe mu byabashije kugerwaho. Uyu munsi rero turahera mu Rwanda, ubutaha tuzajye mu Burundi. Turaza no kubaha akanya muze kutubwira aho mubona hashobora gushyirwa ingufu kurushaho mu kubungabunga ubuzima bwa rubanda, cyane cyane ku bantu bafite amikoro make. Reka rero ntabatindiye mbaze mugenzi wacu Asumuta Kaboyi ukorera mu Rwanda, aduha amakuru yadukusanyirije kuri bimwe mu byagezweho mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2017.
Amakuru yavuzwe mu buzima muri mwaka wa 2017 tuhere kuri gahunda nshya yo gupima icyorezo cya SIDA yatangijwe na Minisiteri y'Ubuzima, aho umuntu azajya yipima indwara atiriwe ajya kwa muganga yigumiwe mu rugo. Muganga Jean Dodien Ndagije Imana Ntwari wo mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC arasobanura uburyo iyi gahunda izagikora.
Umuntu ufite ubushobozi ashobora kujya muri farumasi akaba yagura agakoresho aho umuntu yipima anyujije ako gakoresho mu kanwa, bikamwereka yuko yanduye virusi itera SIDA cyangwa ari muzima. Ni uburyo bw'inyongera ku buryo twari dusanzwe dufite. Uburyo twari dusanzwe dufite buzakomeza, ariko ku bantu bumvaga badashobora kugera kwa muganga cyangwa bumva batahagera biboroheye, cyangwa umuntu uvuga ati ngewe ndi ku kazi, cyangwa se n'umugabo n'umugore babandi mu rugo batabona igihe cyo kujyana kwa muganga, bashobora kubangoreka tugende tukagure.
Mu ntangiriro z'umwaka utaha 2018 abantu bose babyifuza bazajya babasha kwipima virusi itera SIDA bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga. Ikintu cyashimishije abatari bake bajyaga bashaka kwipimisha iyo ndwara.
Ubwo buryo ndumva bushobora kudufasha neza, kuko n'amatike cyane cyane kugira ngo umuntu afate urugendo ajye kwa muganga nk'abantu banakuze cyangwa se bari hirya kwa muganga, ariko ubwo buryo bwadufasha.
Kabafasha cyane kuko hariho abantu benshi usanga batinya kujya kwa muganga ngo batambona bakamvuga, akaba yenda yikeka ariko akumva agiyeyo karitsiye yamwiha, ariko ubu buryo bushyashya buje bwadufasha.
Uyu mwaka kandi wa 2017 nibwo Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo guha abantu bose basanze bafite ubwandu bwa virusi itera SIDA imiti igabanya ubukana bwayo, badategereje ko umubare w'abasirikare ba virusi bafite mu maraso ugabanuka. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko abagera ku 184 aribo bafatiye imiti, mu gihe mu mezi 12 ashize abafataga imiti bageraga ku 120. Tukiri mu makuru yerekeranye n'ubuzima yaranze uyu mwaka 2017, nibwo bwa mbere mu Rwanda ababyeyi ba mbere bari barabuze urubyaro batangiye guterura ibibondo byabo bifashishije uburyo bugiye kumara imyaka 3 mu Rwanda buzwi. Ubwo buryo bwo guhuza intanga z'umugore n'umugabo ibizwi mu rurimi rw'Icyongereza in vitro fertilization. mbere umuntu wabuze urubyaro byamusabaga miliyoni 15 z'amanyarwanda ngo abashe kujya mu bihugu byateye imbere. Mu gihe ubu mu Rwanda umuntu asabwa amafaranga atarenze miliyoni 4 ngo ahabwe serivisi nk'izo yakuraga hanze. Muganga ni Seti Nzabonimpa, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, avuga ko kugeza ubu mu Rwanda abana barenga 100 bamaze kuvuka hifashishijwe ubu buryo bwo guhuza intanga. Uyu muganga asobanura uko bikorwa.
Iyo abantu bombi wenda bigaragara ko umugabo afite intanga y'umugabo idafite ikibazo n'umugore afite intanga y'umugore idafite ikibazo, icyo gihe bashobora gufata intanga zabo bakazihuriza hanze, noneho ya ntanga bakaba bayizana bakayitereka mu mura w'umugore, noneho umugore agasama agatwita akazabyara umwana uko bisanzwe. Icyiza cy'iserivisi ni umuntu uyishaka imyaka yabafite yose ashobora kubona iyo serivisi. Uvuga ngo ushobora kuza kuyikoresha ukiri mu kigero cy'uburumbuke utarinze imyaka 49, ariko ushobora no kuyikoresha wararinze igihe cy'uburumbuke utakijya mu mihango.
Uyu mwaka kandi nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangiye kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu kuvura indwara ya malaria yagaragaye cyane mu myaka ishize, aho yagaragaye nk'icyorezo. Leta yatanze amabwiriza muri uyu mwaka ko abaturage babarirwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bazajya bagaragarwaho n'indwara ya malaria bazajya bavurirwa ubuntu. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko indwara ya malaria yagabanutseho 50% muri uyu mwaka kuva aho abajyanama b'ubuzima batangiye kuvurira abaturage bose bafite ikibazo cya malaria mu midugudu yabo. Dr. Mabre Mutuyu Muremyi ushinzwe gahunda yo kuvura malaria muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko iyi mibare igaragaza ko abantu bangana na 50% barwaye malaria bifashishije abajyanama b'ubuzima aho kugana ibigo nderabuzima. Uyu muganga avuga ko n'impfu zikomoka kuri iyi ndwara zagabanutse ho 50%.
Bikozwe n'abajyanama b'ubuzima bituma bivuza hakiri kare ntihagire umuntu uremba cyangwa se ngo azahazwe na malaria. Ariko ikindi ni uko hashyizweho na gahunda yo kuvura ku buntu abantu batishoboye. Icyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe ubungubu bavurwa malaria ku buntu nta kiguzi batanze. Wagira ubwishingizi mu kwivuza utabugira uvurwa ku buntu mu gihugu hose.
Abarwayi bagana abajyanama b'ubuzima batangaza ko borohewe no gusanga abajyanama b'ubuzima kuko ari abaturanyi babo batiriwe bakora urugendo bajya mu bigo nderabuzima.
Turaturage ibyiza by'uyuguyu rero ni uko isaha n'isaha tuzakatwitaho. Tutagombye kujya kwa muganga, ntiwaba warembeye no mu rugo tukamuhamagara, tuba dufite nomereze, wananiwe guhaguruka kugenda akaza akakuvurira mu rugo ukaryama mu rugo. Nta nubwo tuza ngo adusuzugure, adufata nabi ntabwo twahagaruka.
Tukivuga amakuru y'ubuzima yaranze uyu mwaka, reka dusoreze kuri iyi nkuru y'ibyishimo yatangiye kumvikana mu mwaka w'2017 mu ntangiriro z'uyu mwaka, aho abarwayi b'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa C mu Rwanda babonye imiti ibakiza iyi ndwara. Ubu umurwayi wa hepatite C asabwa amafaranga agera ku 900,000 mu gihe cy'amezi 3 akabakize neza, mu gihe mbere yasabwaga miliyoni 12 mu mwaka, kandi ikizere cyo gukira ntikirenge 40%. Karangwa Kariste ni umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'abarwayi ba hepatite mu Rwanda. Yararwaye indwara ya hepatite, yabwira Ijwi rya Amerika ibyishimo yatewe n'uko imiti yageze mu Rwanda.
Twafataga imiti igihe cy'umwaka ku buryo byasabaga umurwayi wa hepatite nibura amafaranga miliyoni buri kwezi igihe yaba atagize ingaruka z'imiti. Kugira miliyoni rero igenda ku muntu umwe mu muryango buri kwezi ukaza mara umwaka, ubwo ni miliyoni 12 ku muntu umwe, twari dufite ikibazo gikomeye rwose. Ubu nta kibazo na gito mfite kandi ndizera ko ariko bizakomeza.
Leta y'u Rwanda ivuga ko mbere bitari byoroheye abafatwaga n'indwara ya hepatite C kuba bagira icyizere cyo gukira. Ubundi iyi miti yaguraga amadolari 85,000, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 65 z'amanyarwanda, ikaba gusa yarabonekaga mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Abayifataga bakayinywa amezi 3 bakabona gukira burundu, mu gihe ubu imiti iri mu Rwanda iboneka kuri miliyoni 1 hafi amadolari 200,000 kandi ikanyobwa amezi 3 gusa, n'icyizere cyo gukira kiri hejuru ya 97%. Muganga Makuza ushinzwe ishami rikurikirana iyi ndwara muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko mu mwaka umwe gusa ushize imiti mishya ivura indwara ya hepatite C igeze mu Rwanda, abarwayi bagera kuri 400 bamaze kuyifata, abarenga 360 bamaze gukira neza. Indwara ya hepatite C yandurira mu maraso, ku muntu uhuje amaraso n'uyirwaye ikandurira mu gukoresha ibikoresho bikomeretsa umubyeyi uyirwaye ashobora kwanduza umwana we mu gihe amubyara ndetse iyi ndwara yandura no mu mibonano mpuzabitsina nk'uko abaganga babisobanura mu Rwanda abantu bagera ku 400 nibo banduye hepatite C reka rero tugarukiriza aha ibyo twabakusanyirije ku makuru yaranze ubuzima muri mwaka 2017 tukomeza kubifuriza gusoza umwaka neza
urakoze Asumuta Kaboyi natwe tukwifurize gusoza umwaka neza hamwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe inshuti z'ijwi rya Amerika nk'uko byifashe muri make turareba turasubiza amaso inyuma tureba uko urwego rw'ubuzima rwifashe mu Rwanda namwe muze kutubwira ku bwanyu icyo mubona cyagezweho mu byo mushima aho iwanyu aho mwumva se hashyirwa ingufu kugira ngo mwe n'abavandimwe banyu n'abaturanyi murusheho kugira ubuzima bwiza byose turabiganiraho muri iki kiganiro muri Sanga reka tujye ku murongo wa telefone twakire uwa mbere waduhamagaye bwa mbere ni iri defense e defense uranyumva
yego ndavumva
ye ikaze ku ijwi rya Amerika nagira ngo tubwire icyo wumva ushima ku rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda ubona cyagezweho cyaba se ari cyagezweho muri uyu mwaka turangije cyangwa se na gato mbere yaho ariko ukubona urwego rw'ubuvuzi rwifashe muri iki gihe
bo urwego rw'ubuvuzi wenda nge navuga nko mu bice bitatu mu byo nabashije kwitaho cyane no kureba wenda nge ndavuga ku kijyanye na mitiwere mvuge ku kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mvuge n'abarwayi muri rusange uko bakirwa iyo tugiye mu bitaro bitandukanye wenda nabanza nkashima icyo nshima mbere yo kuvuga ibyo aha nagaruka ku buryo buri mu Rwanda bwo kwita ku babyeyi babana n'ubwandu bwa virusi itera sida uburyo bigaragara cyane rwose ko bitaweho ku buryo ababyeyi babyara bafite ubwo bwandu bitabwaho niba bibakanduza abana babyaye banduye ibyo rero nkumva jyewe ku bwanjye ari ibintu byiza cyane kuko byibura abana babasha kuvuka muri ubwo buryo bakarindwa kwandura ikintu kiza cyo gushima gusa nyine icyo nagarukagaho haruguru nanone mvuga nti ndavuga ku bijyanye n'imyakirirwe kwa muganga ubundi bizwi neza mu kwisi hose ko iyo umuntu yishyuye mbere akenshi ariwe wakirwa neza kurusha abandi mbese wenda akaba yanakakirwa mbere nk'uko byumvikana nyine kuko nawe aba yishyuye mbere
niyo yabarembye kurusha abandi se
hano rero mu Rwanda urumva ho biracuritse siko bimeze ni ukuvuga ngo wowe niba uba mu Rwanda urabizi umuntu ukoresha mitiwere bose sinatinya kubikubwira kuko nanjye bivuga ndayigira kandi nubwo mfatwa gutyo simbura kuyigura ariko se byibura nturajya kwa muganga ngo urebe uburyo abantu bakoresha mitiwere bakirwa nibo bantu bakirwa igihe kibi gishoboka nibo bantu bafatwa nabi nibo bantu barebwa nabi ese tukibaza amafaranga dutanga ko umuntu yishyura mbere ngo yakirwe neza kandi yakirwe mbere y'abishyuye ahubwo nyuma bigenda bite twebwe abakoresha mitiwere de santi iyo tugeze mu bitaro ntusanga imiti duhabwa isa nk'aho ari imwe nuko hari wenda abaturage nkatwe duciritse kubika ibimenyetso bitugora ushobora kujya nko kwa muganga ugasanga abantu barandikirwa imiti imwe ugasanga abantu 10-20 kiba bisaba abantu bose barwaye indwara imwe
ushobora kuba hari indwara yafasha abantu benshi
benshi nk'uko nguko ukurikije uko ubireba iba yabaye icyorezo kiramenyekana no ku maradiyo kikavugwa ahubwo iyo babonye ufite indwara itaguhitana barakwikiza bakaguha ututi wenda tukugabanyiriza ububabare ubundi ukaba ugiye ibindi sa kindi kazaba ibyara ikindi
hanyuma se iyo uvuga ngo none hakirwa nde mbere wavuga ngo umuntu ufite mituelle de sante ufite ubwishingizi mu kwivuza hakirwa nde mbere ye noneho
urebye rero uretse ko niyo wakiriwe mbere nk'uko mbivuze urumva ko udafatwa kimwe n'uzanye amafaranga uzanye amafaranga umuti wose uhari barawumwandikira ariko uwa mitiwere niyo ufite igiki bitaro biwufite birakwandikira yo bigenda ugure muri farumasi.
None se mitiweli se zabantu
nini?
Niko Idefonse mitiweli se ntabwo abantu bose bagomba kuzigira. Ntibasabwa kugira mitiweli de sante.
Ni itegeko nta mahitamo yo kutayigira, ni itegeko kuyigira utayifite abayarenze ku mategeko.
None abo batanga amafaranga se baba bararenze ku mategeko kandi bakajya gutanga amafaranga bivuza?
Nye ndi kukubwira niba uba mu Rwanda icyo kintu wakawukize, kandi ndumva buri gihe mwavuze ku kintu cya mitiweli hano ku maradiyo turabivuga. Ni ukuvuga ngo imiti duhabwa, niba ufite ubushobozi ugenda uyiguriye muri farumasi. Ahubwo icyo twibaza byibura iba abana gupfaga gasoni nyine nk'uko nguko basi ukanasuzumwa uwo muti ukakujyana muri farumasi ukawugura, ahubwo no gusuzumwa nabyo biba bigoranye. None se ubu ngubu ujya kwa muganga ufite mitiweli ubabaye umeze ute, ugasuzumwa bati ni negatifu nta ndwara ufite, ukibaza uburyo wakwitura ibitaro ubabaye ukabwirwa ko nta ndwara nimwe ufite mu mubiri.
None ko bitagaragaye se
kurwara malaria bakakujyana muri pivi aho ati umwana ko tubona malaria ari mumereye nabi yendaga kumuhitana, ugahita ko ucika mu bitaro bya leta gutyo. Izi ni ingero zizwi. Ikindi rero navuga cy'indwara zo mu mutwe, ni indwara ziri kwiyongera kubera ibiyobyabwenge biri mu rubyiruko. Ibyinshi biterwa no kubura imirimo, kubura imirimo, ubushomeri bwaba bwinshi, abantu bakicara mu marigara. Ubu ndumva wenda muzakora ibiganiro ku maraporo y'abantu bakirwa iwawa, muzagerageze mubikoreho, nibwo muzamenya uburemere bw'icyo kibazo nyine cy'indwara zo mu mutwe. Kuko abenshi bari guterwa no kwiheba gukabije kubera kubura amafaranga, kubura akazi, bakishira mu biyobyabwenge. Icyo kintu
ariko ibiyobyabwenge nabyo barabigura, bakuraho amafaranga yo kubigura se baroka, bakuraho amafaranga yo kubigura kandi bumva babi ari ubukene babibatera.
Yewe ntekereza ko umuntu wabaswe n'ibiyobyabwenge ntabwo ashobora kubura yo kubigura, kubera ko niyo atabihawe na bagenzi be bayabonye ashobora no kwiba kugira ngo abibone. None se ubugizi bwa nabi twirirwa tubona abadamu bamburwa amasakoshe, abantu banigirwa mu marigori, tuza ababikora wenda ni nabo babinywa nyine kugira ngo babone yo kubigura. Mbese niba nta kazi bafite bakabinywa nyine, wewe ntiwumva aho bayavana. Mu by'ukuri ni ibintu tutakifasha twenyine, dukwiye gushyira hamwe nk'abanyarwanda tugafatana urunana tugabihashya. Ariko ikibazo ni uko tubona hari inzego zituvunisha nyine, bamwe bakibera mu byabo, abakire bakumva ko bo bagezeyo nta kumanuka ngo bumva bakene. Umujyi wa Kigali wabyumva uti uwo mukene uvuga navuga avuye aho azisubiza mu cyaro tutamubwiye. Ariko aho kugira ngo barebe ati se yavuye mu cyaro abayeho ate, yararyaga cyangwa yari imfubyi yari ameze ate, bati nasubirayo kibi na cyiza. Kandi mu by'ukuri yenda nabo bamwohereza ntaha hari, urumva rero inzira wadafite aho ajya nyine ni muri rigori, kandi n'uca hejuru iyo rigori araguhitana nyine nawe n'icyarye. Ubuzima ni ubwo, ntabwo wareba ubuzima utarebye n'imibereho myiza y'abaturage.
None
turashimira ijwi rya Amerika mwatubaye hafi muri uno mwaka ushize ku biganiro bitandukanye cyane cyane n'ibi by'ubuzima. Gusa icyo nashima kurusha ibindi ni uko mwazadutumirira abantu bashinzwe ibintu bya mitiweli, tukabagezaho ibibazo dufite. Kuko abantu niba batanze mitiweli ku kigero cya 70%, si uko 30% iba yabuze yo kuyitanga, ahubwo ni uko n'abayitanze bava kwa muganga barira ngo bakirwa nabi. Umunsi bazagikemura bakamenya ko uwishyuye mbere afatwa neza, ntatotezwe cyangwa acirwe mu maso, ubundi n'imiti yayihabwa akayihabwa neza nk'uko ihari, n'idahari igatumizwa ikazanwa akayihabwa. Twebwe ku rugero rwacu mitiweli zatanga 100%.
Yego, birumvikanaho ushakaho. Urakoze nawe, birumvikanaho wumva ko washyirwa ingufu ni muri kiriya kirebana na mitiweli, ubwishingizi mu kwivuza. Noneho reka nguha akanya mbere y'uko ugenda, niba ushaka kwifuriza abavandimwe inshuti gusoza umwaka neza, cyangwa se n'ibindi ubyifuriza byiza nabyo ubabwire muri makeye.
Murakoze cyane kuma kokanya n'ubwo narinzi ko ndubugirirwa ubuntu bwo kukabona.
Nawe watugiriye ubuntu utwumva buri munsi. Ntako ntago twabona uko tubitura.
Reka nsuhuze rwose inshuti zanjye kandi nzifurize n'umwaka mushya muhire. Ahangaha ndahera cyane ku banyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika dukunda cyane.
Ndahera
kuri Edirwema. Edirwema rwose umwaka mushya muhire uzamubere mwiza cyane. Yane nini nahazwe Eric bagira ubusa, Uriane itanga ishaka, Pierre Karabere mbona impa.
Niyo nkuru.
Na wa munyamakuru niyo nkuru.
Mbona impa nawe tujye tumuganiriza.
Dufasha kuri tekinike. Arimati Fatuma Karara. Rwose muzagire umwaka mushya muhire. Nubwo wenda utanyibye ariko nawe ndagushuje cyane.
Ntabwo nakwibwiye kandi nivuze ngitangira. Neuje niya mukankusi.
Okay.
Ndi kumwe na Inosa Kimenyi hariya ku buhanga bw'ibyuma.
Aha. Ni muri urwo rwego rwose nakifuriza umwaka mushya muhire n'izindi nshuti ngira cyane zikomeye nka Profesere Hatwitimana Matias yigisha muri NIRAC, Muganga Diane Mukawera, Dr. David Kamugundu, Wamahoro Winifrida, mushiki wanjye, Itayezu Frederic mu Bugesera mu Murenge wa Gashora. Iwe ndasuhuza rwose nifuriza umwaka mushya muhire inshuti ziri mu Mirenge ya Kaduha, mu Karere ka Nyamagabe, Musange, Mbazi, Janja, Taba.
Ndumva ari henshi.
Jarama, Kabagari, bose rwose bumve ko mbazirikanye. Kandi ikindi kintu cy'umwihariko nshaka abantu nshaka kwifuriza umwaka mushya muhire, n'abanyarwanda batibukwa na benshi, abanyarwanda bacu bari hirya no hino mu bihugu byo ku isi b'impunzi, n'impunzi ziri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari za Namibia, Mozambique, abari za Malawi, bari za ahanga Tanzania, Uganda, Ubiligi, Ufaransa, Canada, mbese muri Amerika, abanyarwanda bose aho bari impunzi muri Zambia, bagira umwaka mushya muhire kandi bumve ko mu gihugu tubazirikana. Abazagirirwa ubuntu bwo gutaha tuzabakira, kandi n'abazagira ibibazo Imana izabakomeze turabashimiye.
Ye, urakoze cyane kwibuka izo mpunzi aho ziri hose, kuko ubu ziri mu bitekerezo bikomeye mbere yuko havaho statu y'ubuhunzi ku Banyarwanda ndetse n'Abarundi bari muri Kongo.
Twifatanyije nazo muri uyu mwaka utazoroheye, ariko nzi ko Imana ari ishobora byose kandi niyo yaremye byose. Izi nzira izazicishamo kuko naho ntizahabaraga.
Icyangombwa ni uko mwiteguye kubakira. Urakoze cyane Defense.
Urabashimye.
Urakoze. Reka twakire na Patrick. Patrick, uranyumva?
Ndakumva.
Wowe urwego rw'ubuvuzi nagira ngo nawe utubwire muri makeya uko wumva, ubona intambwe rwagezeho, hanyuma ubwo tubwire naho wumva hashyirwa ingufu mu gukemura ikibazo kugira ngo abantu barusheho kugira ubuzima buzira umuze.
Murakoze. Nanjye ndi Kigali. Ndashimira Ijwi rya Amerika kuba ryaraduhaye ijambo, natwe abaturage tukavuga akari ku mutima wacu, kandi tukavuga n'uko tubona ibintu, kandi n'uko twabona ibibazo bimwe bimwe byagenda bikemuka, kuko natwe hari ibyo tubona tukabona nta buryo twabikemuramo, kandi ari ibibazo bireba twebwe Abanyarwanda twese. Kandi ukabona ni ibibazo bikomeye cyane, ukabona hari bimwe bigenda nabi. Kandi ukabona twe nta kuntu twabikemura, ariko turashimira Ijwi rya Amerika yuko iduha umwanya natwe tukabasha kuvuga uko tubona byagenda.
Natwe turabashima kandi tubashimira kuba mudukurikira buri munsi.
Ngo nanjye ikintu hariho ibintu bitatu mbona byashyirwamo ingufu uyu mwaka utaha, byashyirwamo ingufu kandi nyine kuko ni ibintu bikomeye cyane nyine, ariko abantu bimwe ntago babiha agaciro kuko hari bimwe hari uko babifata nk'ibisanzwe. Ariko hakaba n'ikindi kibazo nunganiye wa muvandimwe uvuyeho, ikibazo cya mitiweli. Cya mitiweli ni ikibazo gikomeye cyane rwose mu Rwanda. Mitiweli uko bayivuga siko twe tuyibona,
kandi nyine twe kuva ku maradi y'abayobozi wenda bakavuga ati mitiweli ifasha abantu mitiweli rwose ko ufite mitiweli birazwi ko ugomba gukorerwa serivisi mbi kwa muganga niba mushobora kugenda murwaye indwara imwe kwa indwara zitandukanye kwa muganga ukabona babahaye imiti mu kibazo se uyu muti uvura indwara zose kubera ko ari mitiweli abaganga kwa muganga ntago ububona bitaye ku bantu bafite mitiweli niba ari nicyo zavuze ati mu Rwanda baciye uburyo bw'abaganga bavura bari ku matelefoni ariko ibyo bintu ahubwo wagira ngo barababwiye abantu bajya baza kwivuza mu gihe mujya kuri telefoni ahubwo babikoze kurushaho rwose icyo kintu cya mitiweli leta igerageza icyito kuko ni ikintu kibabaza abantu kuko abantu mitiweli ni ubwisungane bwacu rwose gufasha n'abanyarwanda cyane kuko kuko nyine wivuza bikoroheye kandi nyine ntibikugore cyane kuko amafaranga bakora kubona ari makeya ariko nyine n'ubundi uragenda ugasanga uravuga se amafaranga ntanze nuko se ari makeya ariko se ubundi niyo aba ari makeya aba ari ubwishingizi kuko nyine niko ubwishingizi bukora ariko nyine serivisi uhabwa ntabwo iba ikwiriye nk'umunyarwanda kuko uri guhabwa serivisi mu gihugu cyawe nta ntabwo bakwakira neza kabisa
ndumva urimo gutera murya mugenzi wawe
ingufu ngo
ndumva uteye murya mugenzi wawe
oya ibyo bintu umva kereka umuntu utaba mu Rwanda rwose uno buri munyarwanda wese icyo kibazo arakizi cya mitiweli ni ikibazo umuntu wese uyifite wagira wayivurijeho ni ikibazo ahura nacyo iyo ari kwa muganga yakirwa nabi cyane nyine umva ni mu buryo bwose bufatika kuko uragenda ushaka kwicara aho ngaho utegereje umuganga ngo akuvure akamara nk'indi minota itanu iri kuri telefone kibazo se ari kuba ari mu kazi cyangwa hari ibindi yibereyemo ariko leta nayo hari ukuntu bavuze ngo bagiye kubishyiramo ingufu ariko sinzi izo ngufu bashyiramo igihe tuzazibonera
kuko ikibazo ndumva ikibazo kitari kuri mitiweli gusa ikibazo uko urimo kukivuga kiri ku baganga babakiriye cyangwa ni byombi
kubera yuko oya ikibazo cyo ngo ikivuze rwose ndabyumvise ahubwo ikibazo none kubera iki iyo ugiye muri prive udakoresha iyo mitiweli udakoresha kuki ubona serivisi wumva wishimye nuko uba watanze amafaranga menshi ikibazo wenda sinavuga ahantu giherereye ahubwo wavuga ko giherereye kuri mitiweli cyangwa ku baganga ahubwo ikibazo sinzi niba ari abaganga badahabwa amahugurwa ahagije sinzi kuko umuganga niyo ahinduye akajya nko mu yindi centre de sante runaka cyangwa akaguma muri iyo ngiyo arakomeza akagira iyo mitima ariko muri prive ho ashobora kujyamo ndavuga ngo muri mitiweli ahubwo ukabona yahinduye ya migirire yari asanzwe afite akorera abantu ba mitiweli ahubwo mbona ikibazo kiri kuri mitiweli ahubwo njye numva leta yaha training zihagije abaganga kuko ni ikintu kimaze kuba nk'umuco
uriya mugenzi wawe yari amaze kuvuga ati muzadutumirira umuntu mu bashinzwe ibyo bya mitiweli ubwo bwishingizi mu kwivuza ubwo nitugira amahirwe hazaboneka umuntu basobanurira neza uko bikorwa hanyuma munamugezeho n'impungenge cyangwa se ibibazo mufite
ariko hari ikindi kintu ku buzima nashaka kuvuga ku kintu kijyanye n'indwara zo mu mutwe indwara zo mu mutwe mu Rwanda ziri kwiyongera cyane abantu bari kurwara mu mutwe ari benshi cyane nacyo nashaka kukivugaho gato
ku bwabo biraterwa n'iki muri defense yavuga ko abona bigomba kuba biterwa n'ibiyobyabwenge abantu barimo gufata kubera kwiheba
icyo ngicyo iri defonte ngera mukunze cyane kuko ari kuvuga ibintu biri byo ibyo bintu byo ibiyobyabwenge nyine hari ukuntu abana bari kujya mu biyobyabwenge cyane urubyiruko iki abantu bari kubijyamo kuko nta kintu bafite bakora bamwe na bamwe bakibera mu biyobyabwenge gusa none ugasanga nabo bafashe mu buryo runaka nyine kuri leta ifasha abana ikabajyana mu bigo bibagorora ahubwo abana hari ukuntu batabita kuko umwana aragenda ukabona agarutse ari wa wundi aragenda akamarayo neza ngahe cyangwa uwo mwaka
niba giye iwawa muri kiriya kigo kibagorora ahubwo umwana akagenda akagaruka yararushijeho kuba nabi mu mutwe iki kandi baramuzana ntibanamukurikirane iki ukabona ibyo
ariko bavuga ko yigira y'imyuga
bari kugenda bapfa mu mutwe cyane kandi urubyiruko abantu batoya Rwanda rw'ejo
nibwiraga ko hari ababitaho hariya iwawa ku buryo babigisha bakabafasha mu myuga nk'uko tubyumva kugira ngo bazabashe kugaruka birwaneho.
Ibyo ngibyo barabikora. Ibyo ngibyo barabikora kuko barabikora. Aho ngo nyine ikibazo ahantu kiri nuko mu kuvayo kwabo baraza aho baje
bakabukurikirana.
Baraza bakawurubitaho nyine bisa nibirangiriye hariya mu kigo. Kandi kumva nk'umuntu urubyiruko abakeneye umuntu umwitaho umwitaho mu kumugorora n'ubuzima bushya atangiye bagakomeza bakamwitaho wenda mu gihe runaka kugira ngo ubuzima abujyemo yarabonye n'ubwo butumwa bwabo cyangwa n'izo manuro za kuko bahari bababwira n'uburyo ikintu gikorwa niba wenda ari ugashinga atangije bakabagira inama y'ubuti agenda neza ariko ibyo ntabwo bikorwa niba bagukuye barakuzana gushyire ku murenge utahi wanyu nuko nguko nyine uheruka ibyo ngibyo wigiye wa nyine nta kindi kintu ngo uragaruka n'undi ukabona nta muntu kwitaye ukabusubiye mu biyobyabwenge kandi biriya bintu biri kwica urubyiruko cyane turibaza se abayobozi benshi bazaza se bazaza ari abantu bicwe n'itabi leta nigerageze kuko biriya mu mutwe ni nko hantu hatuma abantu abantu bashobora gutera imbere kuko nyine niho hantu bakoresha ahubwo ikibazo nuko turi kubona urubyiruko ariho hantu ruri gupfa cyane kurusha ahandi hose ahubwo
ndumva ubwo nabyo bisaba ikindi kiganiro kugira ngo umuntu asobanukirwe n'ubwo buzima bwo mu mutwe n'uburyo ashobora kububungabunga.
Icyo ngicyo nacyo rwose ni ibyo ngubyo natwe dushaka nk'abanyarwanda aba aricyo ibyo bintu nashaka ko leta yabishyiramo ingufu kuko nibyo bintu bibi biri gutuma abanyarwanda tutishyura kuko urubyiruko rw'ikigero rumeze nabi cyane mu bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge.
Reka rero noneho kubera hari n'abandi bategereje nguha akanya nawe niba wifuza kugira inshuti zawe abavandimwe wifuriza gusoza neza umwaka kubifuriza utaha muri makeya ubifurize.
Ndabashimiye kuba mu mwanya kandi biranshimisha cyane kuba nanjye uwo mwanya wo gusuhuza inshuti n'abavandimwe. Mbere na mbere ndasuhuza inshuti zanjye ziba mu Rwanda, ndasuhuza inshuti zanjye ziba Kimisagara, harimo inshuti yanjye nyine dukorana bita Byishimuti ya Kimisagara, ngasuhuza n'umuryango wanjye batuye Kigali, ndasuhuza mushiki wanjye utuye Kacyiru, aranze kuko ni mushiki wanjye nyine turakominikana cyane, ndamusuhuza cyane kuko ndamukunda cyane, nkasuhuza n'abanyarwanda bose aho bari hose ku isi. Reka mbe n'abandi umwanya ba
twizere ko bakumvise ubwo ijwi ryawe barimenye kuko ntabwo watubwira irindi ryawe ibyo byose atubwiye kuherere Kigali.
Baranzi banabimbwiye ahubwo nabonye bari kunyereza
bari kuma kukwandikira
bari kubimbwiye.
Nuko musoza umwaka neza kandi n'undi muzawugiremo ibyiza byose. Urakoze cyane Patrick.
Namwe murakoze cyane kandi turabashimiye kuba mwaraduhaye umwanya rwose mukomereza aha ngaha rwose turabashimiye cyane.
Ni umwanya ni radio yanyu rwose mujye mwisanga buri gihe.
Tuyisangamo kandi namwe mugirire byiza.
Murakoze cyane. Reka twakire na Habimana. Habimana uranyumva? Habimana ashobora kuba atatwumva kuri telefone. Reka twakire Mahoro. Mahoro wowe uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Nuko ibihe byiza rero kuri wowe n'abawe, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kandi namwe mugire
byiza. Turimo kuvuga rero ku bijyanye n'ibyagezweho mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2017. Wowe muri makeya urabona bihagaze gute? Urabona rihe hashyirwa ingufu kugira ngo abantu barusheho kubungabunga ubuzima?
Mvuze ku mwaka muri rusange wagenze. Ku ruhande rumwe byagenze neza, kundi ruhande ntibyagenze, kuko n'ubundi ntabwo ibintu byose biba byakozwe ngo bibe ntabwo bijyaga byiza cyane ijana ku ijana.
Ibitaragenze neza ni nk'ibiki rero?
Kandi ibitaragenze neza ni nk'ibyo wenda nshaka kwisabira Leta y'u Rwanda. Ni ukugira ngo byibura bazase nk'abahuza. Urabona amafarumasi, iyo ugiye muri farumasi niho uvuguza imiti, niho twavuga ko umuntu aguze imiti yamukiza ijana ku ijana kuruta uko yajya kwa muganga ku mituweli. Usanga kuri mituweli baguha imiti ishobora kuba wazahora usubira kwa muganga, usubira kwa muganga ariko iyo ugiye muri farumasi ukagura imiti ugahita ubikiza ako kanya utiriwe ujya muri farumasi. Nubwo muri farumasi akenshi ntabwo inyinshi zikorana na mituweli, ugura ku mafaranga bisanzwe. Bakabare uburyo rero babihuza, kuko ngira ngo urebye imiti yo kwa muganga kenshi ntago abantu benshi ntago ibakiza, kuko nubwo umuntu aba yatanze mituweli ariko akenshi ni ukuyifashisha mu gihe utabonye ubushobozi bwo kubona amafaranga kujya muri farumasi. Ariko iyo wabonye amafaranga muri farumasi tujya muri farumasi kugira ngo bibe byakorohera. Ngira ngo mituweli ikintu idufasha kuri bamwe, ni ikintu gito cyane ku buryo bwo kwifashisha bitewe n'uko serivisi zayo ntago zinoze ijana ku ijana.
Yego, ku bwawe bagahuza amafarumasi ziriya nzu zigurisha imiti na ubwishingizi mu kwivuza,
cyane ko bavuga ko cyane ko imiti yo kwa muganga kenshi ntituze gukiza abantu ubundi. Bavuga ko ibita ituje ubuziranenge ijana ku ijana, ariko wajya nko muri farumasi wakumuti kandi kwa muganga wenda nanone uzarebe n'akandi kama gatoya, ushobora kujya kwa muganga ugiye kwivuza bakahita bakwandikira fagitire yo kujya kugura imiti muri farumasi. Kandi wibuke ko watanze mituweli n'ujya muri farumasi barakoca amafaranga, ubwo urabyumva nta amafaranga yo gucaginga.
Ariko rero nta muntu wavuga ko iyo miti itaba yujuje ubuziranenge, kuko hari n'ikigo kibishinzwe.
None ndabyumva, ariko nanone mu buryo bwiza twita twifashisha umuntu ahita ahitamo kwigira muri farumasi. Hanyuma ikindi navuga ku bintu bijyanye n'ibyiciro byo gutangamo iyo mituweli, nabyo ni ibintu bisa nk'aho biba bihangayikishije abantu kandi ntabwo biba binyuze abantu ijana ku ijana. Kuko niba uri mu cyiciro cya mbere cyangwa icya gatatu, ushobora kuba uri muri icyo cyiciro utawumva muri wowe bitewe n'uko wowe ubwawe ubayeho, ari cyo cyiciro kiba kitakubereye, ukumva ko utagishimiye icyo gihe. Nta nubwo bafata gahunda yo kuba bagendera, cyane ko bo ubwabo baza bakubwira ngo ugomba kujya muri iki cyiciro ibyo kujurira, hari igihe biba ngombwa kiriya gihe n'ubundi ukagaruka uri muri cya cyiciro n'ubundi wari wajuririye.
Ubwo ni ukuvuga ko abashyira mu byiciro aribo icyo kibazo kireba,
kirabareba cyane, kugira ngo byibura umwaka utaha bazabashe kuba babikemura, kugira ngo buri wese umunyarwanda wese azabe ari mu cyiciro yibonamo. Nubwo bavuga ko igihe cyo kujurira kirangiye, ariko byongeye bikabaho nkagaza nk'andi mahirwe ahari, ndakeka ko byaba ari byiza ijana ku ijana. Ikasano ya mituweli noneho yafasha n'abantu bayikoresha, ariko nanone bakibanda ku miti kugira ngo imiti ijye ibasha kuba, niba ari mituweli warayizize tuvuge ugiye kwivuza, ugiye kwa muganga, n'ujya muri farumasi bakwereza muri farumasi urishyura nk'amafaranga ari hejuru y'ibihumbi birindwi gutyo bitewe n'umuti bakubwiye kugura muri farumasi, kandi wibuke watanze mituweli. Ubwo ni uburyo bwo kuba babihuza rero mituweli kugira ngo bibe byabasha kuba byatworohera.
Ubwo ubabishinzwe bazatusobanurira aho bihurira, uburyo mituweli ikoreshwa n'aho ikoreshwa, n'amafaranga umuntu aba akeneye gutanga hejuru yayo kugira ngo abashe kubona n'imiti yo kwivuza.
Kugira ngo nicyo gitekerezo nari mfite cyane, kugira ngo bajye bareba uburyo babihuza, bicare babiganire kugira ngo natwe abanyarwanda bizajye bitworohera.
Urakoze cyane rwose, Mahoro. Noneho nawe reka nguha akanya gatoya, nawe wisuhurize inshuti n'abavandimwe muri bihe turimo gusoza umwaka.
Yego, murakoze cyane. Ni Mahoro David Byire nk'uko abivugaga. Nereka nsuze rero inshuti n'abavandimwe, reka mpere ku muryango wanjye uri mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye, harimo mama na papa ndetse na n'abana tuvukana, harimo Tofir, Rehema, Esther, Claudina ndetse nibagiwe n'abaturanyi. Hanyuma njya mu majyepfo nde Masenge na muze basuhuza cyane, harimo mubyara wanjye Maria nawe ndamushuhuje cyane. Njye Kigali nsuhuze mukuru wanjye Marise n'umuvandimwe Thomas nawe ndamusuhuza cyane. Ndetse ni njye muri promosiyo y'umwaka twiganye 2013-2016 ndasuhuzamo Dodosi uri muri Mozambique, nsuhuzamo Black D n'abantu batwigishije Bigman, Moses n'abandi bose twari turi muri korali imwe, nabo ndabashuhuza cyane. Ndasuhuza Hategekimana Emmanuel uri mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we. Ndasuhuza ndetse na Puke Kabiri uri muri Uganda, na harimo Nyirimana, Nyiranziza ndetse na Sengimana n'umuryango we aho bari muri Uganda, nabo ndabashoje. Ndasuhuza ndetse na Erasto uri muri Malawi, nawe ndamusuhuza n'umuryango we, ndetse na Dodo uri muri Mozambique, nabo ndabasuhuza cyane. Bose mbifuriza kuzagera impera z'umwaka nziza, kandi mbifuriza no kuzagera umugisha mu mwaka turindije imbere, kandi amahoro y'Imana azabane nabo mu byo bakora byose. Nibyo narifurizaga cyane.
Urakoze cyane rwose, mahoro. Ubwo nawe ukomeze kugira ibihe byiza rero.
Namwe murakoze cyane, kandi namwe n'umuryango mugari wa Radio Ijwi rya Amerika, namwe mbifuje kuzagira umwaka mushya muhire, kandi n'abanyamakuru muri rusange mwese murakoze cyane.
Turagushimiye rwose. Ubwo ndatumika kuri bagenzi banjye, nawe uyu mwaka uzakubere muhire hamwe n'umuryango wawe. Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga, aho dusubiza amaso inyuma tureba ibyaranze cyangwa se ibyagezweho mu mwaka 2017 mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda, nashobora gushyirwa ingufu cyangwa se hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo abantu barusheho kubungabunga ubuzima. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Eric. Turi kumwe Eric? Eric, turi kumwe? Reka twakire Ferdinand. Ndumva Eric ahuze n'umuryango. Ferdinand, uranyumva? Ikaze ku Ijwi rya Amerika, hanyuma ubwo tubwire muri make ikiganiro wagikurikiye.
Yego, nashumbirije kuva higitangura.
Urahagana hehe?
Ibujumbura.
Uri Bujumbura. Ok, muri make rero twari turimo tuvuga ibyerekeranye n'urwego rw'ubuzima, ariko kuko uduhamagaye ubwo nawe turaguha ijambo utatuzibanda cyane ku Burundi. Ubu ngubu twari turimo kuvuga ku Rwanda, sinzi niba hari waba waranyarukiyeyo cyangwa se niba hari icyo wabivugaho ukurikije ibyo wumvise. Noneho niba ntacyo wakongeraho ku byo bavuze, naguha umwanya ukifuriza inshuti zawe n'abavandimwe gusoza umwaka neza.
Ego jewe nagomba ntangure kugira icyo nshikirije kuri ibyo nyine byo bijyanye n'ibya amagara y'abantu mu Rwanda. Numvirije mu by'ukuri numvise bageze ku ntambwe ishimishije. Abo hariyo nke y'ibyo numvise bitanu mubwiye nka neza yaba hari umuntu nari gushobora kubaza nari kumubaza ntakujyaye nk'umuti ese numvise wahora ugugwa miliyoni 12 hanze, ariko ubu usigaye ugugwa 900,000 by'amanyarwanda hagati nyine mu Rwanda. None iyo miti kare nimba yahora igurirwa i Buraya, ubu uye igurirwa mu Rwanda yoba yashitse gute? Iyo bisigaye ikorerwa mu Rwanda canke barayirangura hama bakayigurishiriza mu Rwanda nyine? Zimwere yuko hari icyo mwamubizi.
Icyo umuntu yakubwira ni uko imiti ihari, aho iba yaturutse nta wahamenya. Ntabwo nakubwira ngo iba yakorewe mu Rwanda, ariko bayigeza ku baturage. Urumva ko ni intambwe yatewe mu kurwanya indwara ya hepatite C ifatira yandurira mu maraso no mu mibonano mpuzabitsina n'ibintu nk'ibyo.
Yego, bijyanye nari byaheze za ya inzito civilization. So ne hariyo tuntu nyene twante ya makino ne nkuko bavuze yuko bashobora guhuza ubuto pore bakari uriza hanze hanyuma bakaca basubira kubyengeka
mu mugore
mu mukenyego. None babigira gute? None ko nagira ngo mu bihengi ibyo oye, none umugabo abari umugabo wo mugore nyene afanze canke nuwo baragiye kuruhuko ndi bataba basanze bubakanye.
Ashobora kuba ndumva ndibwira ko ari uwo bubakanye, ariko niyo bibaye ngombwa hari ari nk'udafite umugabo, hari nk'inahanga habafite uburyo bashobora hari abatanga intanga hanyuma bakaza kuzihuza n'izo umugore, hari abazitanga ku buntu ziba zibitse kwa muganga. Ariko reka twe kubitindaho cyane nibiba ngombwa hari abakeneye kuzamenya uko bikorwa n'ababikeneye, ubwo wenda twazashaka umuganga akagira akabasobanurira.
Ama rero vraiment nagire ikime ndumva yuko mu Rwanda bateye imbere mu by'amagara y'abantu n'ibyiza birahimba yama ikimugo tugira ngo heza ngire icyo sikirije mu nyuma nabyumvise.
Hanyuma muri makeya suhuza inshuti zawe, ariko uvuge bakeya kuko ntago ushobora kubarangiza, nze kufite inshuti nyinshi.
Yego, nibyo kabisa, mwebwe nk'ababiri. Mbere ku muryango w'iwanjye usanzwe urimo Cankuzo ku mutumba Mashiga muri komine Kigamba. Yego, abandi bose ku izina rya Ferdina hariyo abanyeshuri twiganye kuri lise Musinzira mu mwaka w'2014 kuri 2015. Ndavuze nk'abahurize Kwizera, ba Kwizera Eroge, ba Mugenzi Provisi, ba Ferdina Nizigimana, ba Fabien Hakizimana, eka n'abandi bose banze ku izina rya Ferdina, bose ndabatahije. Nabifurije kuranirwa muri uwo mwaka 2018 uronka mu byifuza byose. Yatahije abitwa ba Desire, bose barandi ba Profe, abo bose barandi, eka n'abandi bose baje ku izina rya Ferdina, bose ndabatahije ndabifurije umwaka mushasha uzabareha.
Twizere ko bakumvise, urakoze cyane. Twakire na Theo. Theo, turi kumwe? Urahagana hehe? Theo, uranyumva? Urahagana he Theo? Reka twakire Steve, ndumva Theo ijwi rye ritaza neza ngo tumwumve. Steve, wowe uranyumva?
Ego, ndakumva.
Urahagana he?
Ndi mu bwiza i Bujumbura.
Ikiganiro wagikurikiye?
Nashaka kuvuga bwa kwanza nagomba nifurize umwaka mushasha mu muhire abarundi bose bari mu gihugu n'abari mu mahanga. Hama mwongera nshimira undi data arongoye inama mpuzamateka ibintu ari karakora amasoko hano bashaka iterambere riko riratera imbere hano mu ntara y'Amakamba. Novuga ntara y'Amakamba igeze ku rugero rushimishije cyane, ndibaza gusenga Imana hama ibana itera imbere. Turabashimira kweri n'inzego z'igihugu z'umutekano ku rugero bageze kubona neza yuko mu myaka iri imbere inyuma y'imyaka itanu turabona ushobora kuzaba icyabaye cy'amasano zose,
umutekano uzaba wifashe neza cyane.
Biriko biraje
nuko nuko. Noheli mwariye neza rero?
Yego, nawe yashitse bamwe bamwe turi mu bukene budasanzwe. Turashima Imana kuba twashitse dukomeye kandi kuba yongeye gushika atari kinyongera mu gihugu n'ibiko birarangira. Turashima Imana.
Imana ishimwe kuko niyo itanga byose, niyo itanga ubuzima n'ibindi byose umuntu aba atunze.
Yego.
Uri kumwe n'abantu benshi ariko?
Oya, ntabwo turi kumwe n'abantu barengana ku barabara.
Eh waruri kwibarabara. Okay. Ye komeze rero na usoze umwaka neza kandi tugushimiye kuba ukurikira dijwi rya America.
Ndakoze cyane 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 cyane
cyane cyane cyane cyane
cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane cyane
Yee urimo kuvugira kure noneho. Urakoze Steve, ubwo ukomeze nawe ugira ibihe byiza wowe n'umuryango wawe, mukomeze gusoza umwaka neza kandi nundi uzabere muhire.
Yes mukombozi.
Satana aba mwigiru cyankwisi.
Aba kwisi.
Ko ntaramubona nanjye mba kwisi.
You are now.
Hasta la victoria siempre. Pastor P, respect my. Ya ubuzima ari mpuzu ninde kwambaye ngufi.
Ibaze nawe.
Ya urufu ruboneka ninde kwifotoje na go selfie.
Ibaze nawe.
Nimba ubuzima bugoye bwihoze wikorera ibindi bintu byoroshye. We.
Ibaze nawe.
Urukundo n'umupira kinaneza nkasigira utazi gutera neza kizwa n'amahera umukene hemukiwe bamoya ubukene umukira hemukiwe tubivuge gute iya bakwambara ubusa rukugenda nibihe impene n'intama nimbwa zoteye imbere gukorora indani bitumwa wita umukobwa ahubura umubyeyi gishya umwana wibabyara wica umwana abandi bamubura ukicuza kubyara abandi babyifuza birashyika indaya ikabyara umubikira nk'uko umukozi w'imana yobyara umujura inyinya y'umukene bagita igihanga igihanga cy'umukire bakitinyinya Adamu wa Eva niwe mugabo wa mbere kwa tatanze inkwano by'amahera mwabikuye he bukene ni atari nyipanariro kavo kw'imugore ufite intumbero yo kubaka bukene ubukene ubukene buragatsindwa ukenye n'imbwa yawe yo kurya
umusazi wize azirirana makaye umusazi utize azirirana mabuye umusazi wize azirirana makaye umusazi utize azirirana mabuye utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
simbabara mbabajwe mbabara mbabaje abambabaje mwese nacyo mwakoze hari kigabo twahuye kimbeshesha imfashanyo kima brosa dambuke kinkura amenyo nicaha kwirigwa mu nzu kandi ukenye sohoka hanze gatimani kubone ko dujyase kwirigwa muri dushe kwizera imana si kudasiba dimanche wanditse kalandiriye na zidate ufugiwe n'uwafiriye muri banki bamuhambye muri konti website z'umuziki nsangamo imiziki website z'amabanki ko nabona mu inoti inyinyo idakomeye rirutwa n'igihanga n'umushyitsi ntwara umwanya arutwa n'igisuma n'abasutwa bazi iby'inshishi ibyo mu nda yitsi n'udupfuki tw'ibinyama ariko si mu gusheri gatinya icyuma
azirirana makaye umusazi utize azirirana mabuye umusazi wize azirirana makaye umusazi utize azirirana mabuye utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
umuntu w'imyigire kumusaba biragoye nko gusaba ifaranga watigenye ko bukure reka gukata umubiri gwakabyara we wirabura nk'igikara tatuwaje no ibona gute iyo utazi kutazi amaguru yambika ishati ubugufi singwari udakinye basketi woba mugufi ugatayi wawe mu rugo ndazi bagatsongo benshi basabye indaro ndashobora gukora indwara ikavura umuti kolera itegwa n'umwanda ariko n'iki isazi isazi yohe ujuju yokora ubuki buryoshye na satani na saza twatambanye rege mushikanje atewe inda ageze universite nawe yari nshakenge yabeshwe n'utize ho kubura umukunzi wo bura mariage n'uwa mbere w'indera na rutuwa nyuma wa koleje nibakobwa bubara babeshi bandekere abakera baruzuye gendu barondere ukuntu nkunda cyane shari na nina bazotuma nibera umumizirima umuhungu atirata ntarongora n'umukobwa atirata ntarongorwa usambana adafise umugabo wamwita indaya usambana afise umugabo wamwita indaya ya
umusazi wize azirirana makaye umusazi utize azirirana mabuye umusazi wize azirirana makaye umusazi utize azirirana mabuye utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
utumva gute
ibaze nawe
Radio Ijwi ry'Amerika yo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibaze nawe mkomboze indirimbo twizere ko ibanejeje abakunda abo baririmbyi. Noneho twakire ku murongo wa telefone Daniel. Daniel uranyumva?
Ndabumva rwose.
Mwiriwe neza. Kaze ku Ijwi ry'Amerika uduhamagaye urahagana he?
Ena ikijumbura mu Burundi.
Ye. Wakurikiye ikiganiro?
Ego na kwikigana na kwikiye mu ntango. Kandi
cyane. Ye. Hari icyo wifuza kuvuga ku byerekeranye n'ubuzima muri rusange aho mu Burundi? Nifuza ko twazabivugaho ubutaha, ariko sinzi niba warigeze unyarukira mu Rwanda cyangwa se niba wakurikiye ibyavuzwe muri kiganiro. Hanyuma ubwo bibaye ntabyo wasuhuza inshuti zawe n'abavandimwe muri aka kanya dusigaranye, ariko ugahina amagambo.
Ego nabikwiye mu Rwanda ati mu Rwanda si ndaje ko afite inshuti n'abavandimwe abuze ibijyanye n'ama karte mituwere mu bisanzwe uburundi n'u Rwanda nubwo ko tutanumvise umengo ni kimwe. Alo,
yego, komeza.
Numvise ibijyanye n'ama
telefoni yawe imeze neza, imeze nabi Daniel. Reba ukuntu wajya ahantu tukumva neza, hanyuma nguho umwanya wifurize inshuti zawe n'abavandimwe gusoza neza umwaka, hanyuma ubundi dukomeze. Nyarutsa. Turakumva ariko birimo gucika. Reka tukugaruke mu kanya twakire Jean Claude. Nizere ko twumva neza Jean Claude.
Ndawumva.
Ye. Ni byiza telefone yawe yo irumvikana neza, wiri urakomeye.
Mwiriwe.
Yego.
Ngoka Jean Claude, ndumukane kangwa mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda.
Wadukurikiye se?
Nabakurikiye, ni byinshi twagezeho muri uyu mwaka mu cyerekezo cy'ubuzima. Twahawe mituweli, tubasha kwivuriza abakene. Hatabwa inzitiramibu, buri rugo rubona inzitiramibu yo kurwanya imibu kugira batandura malariya. Abadamu b'abanyabuzima bakurikirana abana bakiri batoya b'abakobwa batwaye inda zitateganyijwe, bakurikirana barabigisha, babafasha mu kubyara kwabo. Ni byinshi cyane, mbega
ntabwo birangiza.
Ni byinshi u Rwanda rwacu rwagezeho.
Nuko ni byiza. Hari aho ubona
sa mu mudugudu iwacu nyine hari abanyabuzima baba barimo b'abadamu n'abagabo, ubwo baba bacinga uko cyane ubuzima bwa muntu. Abafite inda bakabakurikirana, bakareba igihe bazabyarira, bakabakangurira kujya kwa muganga, bakabakangurira kubyarira kwa muganga. Hano Ngoma rwose ibintu ni uburyohe, ntacyo twashinja Imana kabisa.
Ngiye mukomeze muri ubwo buryohe rwose. Hanyuma se hari aho wumva se hashyirwa ingufura mu gukemura akabazo kaba gahari? Haraho wumva hashyirwa ingufu?
Haraho njya numva nko mu bitaro ibigo nderabuzima bagira batinda kwakira, bazana nk'abarwayi bakabatererana. Ariko icyo kintu cyo cyagarutseho mu nama yari yabaye ejo, ndi mu gihugu cyacu bavuga ko abaganga bagomba kujya bita ku barwayi biri kubatererana. Nimba umurwayi ageze mu bitaro bakamenya kumukurikira ubuzima bwe bwose, ntibamuterane ko dore ko nama mesi ishize aruherutse guterwa ikinya rwose kimuherema kirarindaho n'ubwoka cyangwa kumuvamo. Byabayeho cyane mu bitaro bya Kibagabaga, umuntu watewe ikinya rwose cya burundu cy'ubuzima bwe bwose. Ubwo ibyo nabyo abaganga barakurikiranwa, barafatwa, barahanwa by'intangarugero.
Twizere ko bitazongera. Umva rero Jean Claude, buriya tuzongera, ndabona turimo dusoza. Urakoze cyane. Reka mboneraho akanya ko gushimira abagize uruhare mu biganiro byacu by'ubuzima muri uyu mwaka wa 2017, impereye ku baganga baduhaye ibisobanuro ku ndwara zitandukanye no ku ngamba zafashwe z'ubuzima. abaganga mwese mwadufashije kugera ku bandi kugira ngo baduhe ibyo bisobanuro turabashimiye abashimiye mbikuye ku mutima uruhare rwanyu mu kubungabunga ubuzima sinibagiwe no gushimira abatugejejeho abo baganga nyine ngashimira namwe mwaduhaye ibitekerezo ku ndwara mukeneye gusobanukirwaho kugira ngo tubashe gukorera hamwe tubungabunga ubuzima Ijwi rya Amerika rero ikomeje kubifuriza gukomeza gusoza umwaka neza nkashimira mwese mwese abadukurikiye isaha rero ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Lina Silimukose afatanije na Inosa Kimenyi kuri mikorere Eugenia Mukankusi mukomeze kugira ibihe byiza
iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika